Umfanekiso wamashumi asibhozo anesine. Kulo mfanekiso sibona umfana owambethe ezihombileyo eguqa phambi kukaYesu. Lo mfana uze kuYesu wabuze esithi, "Fundisi olungileyo, ndingenza ntoni ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade?" Lo mfana osisityebi wayengumntu oyinkokheli ebalulekileyo phakathi kwamawabo, kanti ebengumntu olungileyo. Uqelele uYesu ukuthi ukususela ebuntwaneni bakhe bezimisele ukuyilulamela imiyalelo kaThixo. Ke uYesu weva emthanda lo mfana wathi kuye, "Kukho into inye uyisweleyo, hamba uye kuzithengisa zonke izinto onazo, uyiphe amahlwempu imali leyo, woba nobutyebi ezulwini, yiza kum ke undilandele." Wadana akukuva oko, wemka ebuhlungu kuba wayesesinana. Kuye eyona nto ibalulekileyo ibibutyebi bakhe. Ebengakholwa kukuba ukulandela uYesu kungcono kunokokuba sisityebi. Kanti kunye noYesu siqhamla ubomi obungona phakade kunye noThixo.